Nkwasɛm ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwasɛm bɔ mmɔden aso bɛfo bibi ɔbɛn wo na wasɛ wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ adu ɛyɛ mosomfo akwahefo nam de asɛm brɛ wo nam Lifeway Media Ministry so onua bɔ mmɔden aso bɛfrɛ wo ba na ɔmo kafoɔ bibiara na wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ ɛna adue ɔdefoɔ ne deɛ mu yɛmmɔ mpae. I don't form a bone for mother was see. I saw me a hundred day with a foot to see. They say a hundred out to foot for some for phone after foot for in feeble bray. Let them come home, the CCA. Be I journey and tear see any, ne be a nanny, a bra, a wish you ever see me. But you don't know one, one of us a me so a young way the action do a new one so, of course, what to the GDM. So by a mubiara and your yabba, and I was see. My dear Christodium and I be bomb by. Amen. Onua nkwasɛm ɛne asɛm a me ne wo kye ɛyɛ asɛm a ɛyɛ hena ade Yesu Kristo ɔno ankasa anum asɛm ankasa paa a ɛkyinde biara ɛni ho saa asɛm yi ɛyɛ asɛm a mato ne din sɛ Behold, I make all things new. Hwɛ bɛyɛ nnwuma nyinaa foforɔ ɔnoade Yesu Kristo na ɛkɛse sɛ ɔbɛyɛ adeɛ nyinaa foforɔ onua a wotie me sɛ wafa Kristo sɛ wo kragye nkɔ sɛ womfa Kristo sɛ wo kragye nkɔ ɔade sɛ menka nkyɛ wo sɛ ɔbɛyɛ nnwuma nyinaa foforɔ ama wo wohaw ne ne wo dadwene ne wamanneɛ wokɔdanda a akyere wo soɔ no ɛndɛ ɔnoade Yesu Kristo sɛ sɛ wogye ne di a ɔbɛyɛ nnwuma nyinaa foforɔ ama wo. If you are see a your way, why not empe at the fufu? Say, when you umma or now a cashier won't say, a finish soon, na ye brunya. A Christmas time, I talk at the fufu a mamma. Do you say any penny in any jit now of a come home a woo? Or no, maybe a way you move, a sitting room be beara. Where ye de among papa no to miss it, or ye no so long. Sansu and I make a chill, say, and I could push a bow. Sɛ ampa abaya ade nyinaa foforɔ ade nti na ɔka saa ɛnom a na hwɛ the garden of eden onyankopɔn yɛɛyɛ ɛtiri mu papapa na hyehyɛ papa a ɔyɛɛyɛ nyinaa no ɔbonsam ɛba bɛsɛ onipa hwɛ yi ɛdi onipa so nkonim ɛma yɛfrɛ no sɛ ɛma onipa yɛ bɔne ɛtia ne nyankopɔn ɛno nti no onyankopɔn ma nanso hɔ a na mmom no ɔsoma ɔnoade Yesu Kristo a ɔyɛ ne dɔ babae ɔbɛwu gyee yɛn agye yɛn nkwa ɛdi nkonim ɔnwoma nyinaa mu adeɛ nyinaa mu nti ɔhyɛ yɛ bɔ sɛ sɛ nnwoma dada no ase no nyinaa ɔba abɛyɛ nnwoma nyinaa foforɔ nti yɛbɛhu no wɔ Revelation chapter 21 a ɛyɛ ɛdisɛm ɛti aduonu baako na ne yiyi mu nso ɛbɛyɛ num ɛde kɔ. Ɔmɔden na yɛakɔ twerɛsɛm no mu baako baako nti me nua a wotie me ɔmɔden na fa wo twerɛsɛm na hunu sɛ ampa nkwasɛm nam saa asɛm wei so ne ɛde brɛ wo ama ahu sɛ ampa ɔdisɛm no asɛm a woka no ɛnyɛ bosɛmika anaasɛ nyɛ obi anaa ɔsapakani a meka asɛm somfo akwahefo ɛna mebɔ me tirim na wode onyankopɔn anom asɛm nti no ɛyɛ korɔgye a nyiyimu ɛmfa biribiara mfrɛ mu atitiɛ nti nyankopɔn asɛm. Say, Yabakan or before comma, a buffo customer, and he that sat upon the throne said, Behold, I will make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Momenti, na dia ote a hinguano suono, was it she? Maye no men yina fofro, na osi, na osi, tre, if you say, and send me a woman, na a yen of cre, unia would hear me. Wini ya uti yemi. Haa, ina di Yesu Kristo na eka se u. Abra John, oko Patmos, asa asini suno ni yankupu, ina di Yesu Kristo yini huwe di chwe nunu. Ewa yuye bre ni munu, nyoma oda nedi ebini ni. Wadi wewe kache na se, wewe ya nukwa sempa, ana ada biya nyede, eni mu, tidia wumu biya chro. Na ensamnu, eni na eye trudu. Unia muma enche, verse 4 nonsu, asama oka. Wasi, na bepe pa, mwan eni, asi eni nsuo nyinaa, dowo eni ho bio, na reho iniho ene eya biara iniho bio efise kane noma no etwem binia wo ye nkransha sem wo ye ndaso asem papa pa sesem no eka che minu mienu se ampa enji onya enra de yesu kristo ndi na se yeji ni dia sanyo mo nya ba pepa ono ona eyi boss we na asase onya kopon boy no ono so ni nti ene wo yoade nyina enti oba sasi su abedi owo su nkunim na odi nkunim a aka chwo se saade na na ehunhun nipa no ene onipa sori odi are ho de biara ye mbo obi asum die enye ne hwensu de biara na ne nyasi nyinsu su arofo e den atu no sansampa ni biribi wei abase are ho sem amane asem ene atetie kwadan da biara nra de yesu si obeya nyoma nyina afufuo beyi sa nyoma ni nyina yeden efo ba pepa woni ase inisio nyina nisio bia mbe woni ase se woni ase ko aye sidie se nisio bi woni ase a na ye sidie eninsio ana yeden eba woni ase minu a wotie mi enkwasema ye dibrewi paucho bo modin ase ba fa kristo se okra je nkwa senze bible no eka se ampa se won fa kristo se okra je nkwa chefa biara eni ho se obenya yeden ebi entino nia oti ahinwa no so no no na e kase hwe meye no menyina fufuro na okachre john se ontro fi se asemi ewum na eye no kre yakopon yakopon onada nipa de aka no na bemu ono no bo so ni asase ni munyo menyina onima de nyina otumi ade nyina ra wa meni daso kane no nipa nie ni daso na ampa da Adamic sin no Adam boni oye no na edidi adu yeso no ntino no nipa enni ani daso but ameni daso ti uka Romans chapter 5 verse 8 oso onyangopo yi ni dodo e chire bride daso ye ne boyefo no o ma Kristo be wuye den e ma ye Kristo be wuye no akwako di nyoma nyina so nkunim ama miniminu enti minua mesre bekafu radio Kristo ma bekafu Yesu ma safa Kristo se wo kra agenkwa bible no si enoma na yo se nipa nyina ehu edi kan ni se onipa nyina ye boni yakopon ni nyoma ye de aboye nyina adenta ye ka se nyina ye boni boni bata ye nyina ye ho ye wo ye tu boni mu eno nti ama yakopon ni nyoma aboye nso yakopon ni dodo ye kire no oma radio Yesu Kristo eba bewuji yen eni nti no boni akoti asu ni owu yakopon aduma chane dan kwa oni radio Yesu Kristo mu ana mbidin ka ka kire no boni akoti ni owu ampa se biodi boni ade kan so nyankopon ne ntua ka na obewu nyankopon de o na kotia de pepepe mfumso bi ene so but wanka so boni no ene betua wa were ohu eka nanso akwanya ho ma se ampa obetimi free side ne mu ene tin bible so de wa koma gitum se radio Kristo o wi nyane wa no pemu ka se Kristo ni radio bible se obegye nkwa menua wotie mi de dade na wotwa bio dade na otwe bi bo rade Yesu Kristo din no jonka ka chiro nya rade Yesu Kristo se rade pafo so chairman yo de boyen ni ampa ne menim ene de matie wa se me hu sa ampa me anko asa me ntumi a de enje me hu na nguto no betumi aje me ene ti na obeka se e dane du ho aba pepani nsuo a de efri ho sa bre ya ko be fa sa pepo ni nsuo are ho amane ye ono no ka chire John se chiro sa nyuma we nyina Lazo was so near man. O say, Raddy, oh, dear, oh, we are nanani. Oh, Sabre, dear, be anywhere, a year be ye. O see, Jimmy Dimini, oh, sorry, no, name qua. And tis old dear Raddy, excuse, dear. Oh, yes, obey you, sorry, amma. Why, I am quaso, I am amma. Tim quajia asama, menoche, and poor coma. Pam say, excuse, fan phones watch me. Na fast, I'm a cry, and my jim qua. Say, but you din our heaven. I'm any jay in I there, Abba. The washer, a radi, say radi, intimin trust him, ma'am. Intimin trust me, quiz so be pee, why he knew. No, Uncle Pon, ask my walker say, I'm paying your money for no. Ubuhu, and you're fooling now. Your life will never be the same. In a brabono antecedent here, Quadanda Biara, a be through ho. No ma, ne how I green greeny, say I'm pa, me cram a dachin. Eh, oh, and the Bia make us say, and impa our. De biara or namiansa enra ende ne echina enra etwem aye wadom ama ende aba ese wo ya amendment echina yamfrom promise o but the serenity excuse o say
ampa obetimi amaye edan kwanti yewoni dasuo se agini dia edan kwa se yakopon do yase no denu bakope wibi ogini dinu wan yira wonya dan kwa en nkwaje asem na ne woken woni apuputi kati woni tibie ni ho nokwasem ni owotweresem mu se fakrio se okraje nkwa se ofakrio se aje nkwa wonya oyira ba asemi fi Lifeword Media Ministry ho anedebre emson fu akwae fo na me ne ocha nkwa asem tini ye se or come a fro say, and pa me on yon croupon, may you mean enough for fro. Na, no tear him one sooner and a cafe. May you mean enough for fro, nor see tre if he say, and send me a woman, and a great rather bay on your frama. No question, Miss Ojidia, a certain for baba, over Freddy, a dancer, some pa, fuck you, some recrajan corner, and you may frass air for fro, says I ever, also, Uti a semi a cafufro, car some shaffle fro. Na pe asori a wo cheche hwesem no enye kete woni ti enye common sense asori asem na meka na asori a wo ji bible di na wode wo hoto onyankoropon so nse enye me nyina besesa amisha se wuti nkwasem asemi efi Lifeword Media Ministry so fu akwaeford ho fa akwaeford na medebrem telephone number ni 0244869499 0244869499 amisha se wuti nkwasem bye bye.